Zambia, Tanzania, na tulishesh kari kuno kari eloruanya.
To LSL Empire, we're the beauty lesson chairman.
Dushma Kondils
Batman the Link
Dokotela by Pondo
Hakim Salim Salim
Navena Chetinja Toto. To LSL
Na
peula abo munandinga Yanko sela sanguka mwana mala yambi Kembo snitch na kandile Ababata tuteti bagaba nanti pali boundary Na chula akomato Batinga fiaba wino watu mako Na tikembo snitch na kandile Ababata tuine pali boundary
Boundary boundary
Kuzivira kumafoni che Ukalizapo nishi waziva nilinangwe Mafuto nilineka pamane tinka lambwe Iwe na makembo wanzako bonze sangwe Kandile ni wote arusha mambala Elonga ni snitch pike ya fuwa masontelela Bitch nigga ni wawu yofuti ni wa mpola Osa muleka atele na kembo saisola Mulikibao be mumavipanga nise my friends Koma ni kachokapo munkala my enemies Koma ni van kaili si muma ni tiesa ni mami Siba ni bwino ba stupid my wannabes Bavantu kamba sindine munzako Chifukwa chaka feva kesi na kuchitileko Batukao na mulungwa ni dali sako Fast fast mambala wambano ni tumilapo Na beula abo muna ndinga yanko sela sanguka mwana mala yambi Kembo snitch na kandile ya baba tatu teti babi ya banandi pali boundary Na chula akomato batinga fya babu ino watu mako Na tikembo snitch na kandile ya baba tatu ine pali boundary
Boundary boundary boundary boundary
Usione wewe ni mkali Hiki ni kipaji Sio makalio Umeuwasha moto Inana tausima Umejiita bossi Siko ni nausima Umeasema mengi Shori wewe ni embe Uliza na wahenge Watakupa kikwembe Ukilala na jem Ukichokuta enda Unatisha na hela Hela baba yako Batman derasi Chunga demu wako If you can't beat it Funga kinywa chako Kama mna kazi Kikao pa the linki Mkipata kidogo Mna bonga ya popo Umbelie makopo Hamjui mkopo Sheki na chati Chuki na cheka Na chana na chaki Kama chakichani Sitaki michoko Na chuki mtachoka
For my niggas, they can't believe, but I'll turn them into believers. I'm so relieved knowing I'm far from fake fellas. Matter of fact, I don't give an F who the hell cares. Reach a level that everybody's gonna be proud of. Don't depend on people, cause that has never been helpful. Rule number one, never be broke. That is stressful, careful, never fuck around with fools too. I've seen a couple of niggas still counting figures in my eyes, but without sharing a penny. But when it comes to me, they call me envious. They call me names, probably maybe they think I hate them. Eye for an eye, let me do like you do. And if you think you're never hating me, then I'll hate you too. I'll do like you do if you do like I do. But you gotta be good for you to be like Don.
To LSL.
Ego 115, PK45, Wanawana P14.
Bariba Boundary.
Bashke, JB, Porcupine, Nabena Papa Fe.
Bariba Boundary.
One hour boss. Boss Kumene, Boss Mafia,
Bariba Boundary,
Team Zambezi, Mr. Soms, na Mr. K, na Mimo na Mwe Mfumu,
Bariba Boundary,
Oliver, Olivier Bolingo, I see you,
Boundary,
Ela Big Marco,
Marco,
na Kumona Nove,
Bariba Boundary.